Captain Sound. Tu.
Nimempenda Shock fell and the beauty. Sijaja ungetokea mara moja, ungetokea mara moja, ungetokea ili upate nyate siku kama te, ili upate nyate siku. Have you seen it? Na pepe suka, moyo pasuka, na giza sale zote ni mawazo shuka. Na jisi mkiwa, sipo semu sika, na wakika mkiu kama tama moyo te shwangahi. If I get this girl I never down, I'll be down, to the marriage. If I get this girl I never down, mama ni hone, kwa kila kitu nitakuwa mpole. I got a plan to life, sagira to the light, itakuwa shwade. Have you seen it?
Enoke Ruhengo, Papa na Soraya Vedet, Mzee wa Busara, that is Queenstown.